ururka horumarinta deegaanka ee dadweynaha jaamacadda Kamil ee magaalada Baydhabo halka gabagabeeyay tobar darare muddo lama maalin ah kaas oo la ka baraday wasi waliba maaraynta masiibooyinka waliba hirowga tobarka ku qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda bayad iyo durjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maamulka jaamacadda ardayda lanqabada tobarka iyo qaybo shal duwan ee bulshada ankoreen gudoomiyaha ururka deegaanka ee dadweynaha Maxamed Abuqor iyo faafayn kubi tobarka ujeedka lanqabade
waliba hakeeb gabeeyahayna meelun jaamacadda Kamil International University tawbar sadamaan ma dareeri kaasoo lun ku hadalay wooshka oo meel raay badana bulshada Soomaaliyeed garan reer Koonfur Galbeed oo sareenta deegaanka iyo meel raay sanitationka iyo waxaramaha sayay faa'iidooyin badan gudaan siyaani alxamdulillah waliba nin biya Ustaad Aadan saasoo kale waliba bulshada fansiyaane management disaster management cycle taaso badana muhiimada ee bulshada waxyaabaha oo rabaaniga dhiyo oo masiibooyinka iyo walaalaha oo waxyaabaha oo maankeena man made iyo maylara walaal rabishana oo yashalay sas daradeed bulshada waliba fansiyana walaal bulshada ka sheero oo saato maylara ay soo qashanka la farjiyo oo kale in maylara ay dhibaato ka jirto masiibooyinka maadaa udurada koo kale masiibooyinka maadaa dhayaan marka runtii balaagay qatay ee sadiida maalmood waliba ku faydaystay arday deeras todobaatimeey taaso markaasay ee iska jiraan ardayda iskuulaadkii iyo ardayda jaamacado waxaan markii geliyay oo tobar kun inaan isbiyaanay jaamacadda Kamil International University
dhanka kale aanu ku miday ardaydu ku faa'iideysatay way ku hadalina walyaabo ku baradeen muddo saddexdii tobarka
anoo magaay leero Xabsa Muxdiin Maxamed way baantu ku hadal fadaay training la mudun bar hanin dareeri wash iyo system management way ba ku qaadane jaamacadda Kamil wayna biyaay ururka gedo way baantu ku mahadnaqay macalin Ustaad Abuqor Usmaan way billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wali baantu ku mahadeliyay ururka dedo oo aan kubiyni gudoomiyaha Maxamed Abuqor tan kalena
inta wali baan surmay intaan mahadnaqa jaamacadan Kamil International University iyo ururka dedo ee saadkan aan mahadnaqaan waliba biryaalkun in socday 8 maalmood haddii la dhaafay in socday ee barnaamij oo ni qowdeen ururka dedo oo yaani saabsanay management iyo mailerays maareynta masiibooyinka yaani ADA-dan maasiin jaamacadda Kamil iyo mailerays ururka dedo
anoo liiro Najma Ahmed Aami way ba ilaahay ma hadun suugnaaday geeg intaanii ka dhamaad barnaamijka training in socdi maalmo ugu dhan ADA-dan ka faraxsana waana intaanii ka gabagabow Ustaad Aadan iyo Ustaad Abdirizak mahasanida erallahay
anka dambeyntii waliba ku hadlay waana hiray tobarka wasiir ku xigeenka wasaaradda bayad iyo durjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya injineer Ahmed
maanta sharaf iyo weyn ay tahay in maanta ay kala soo qayb galo xiritaanka workshopkan muhiimka u ah arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada sidoo kale waxa aad iyo aad ugu mahadcelinaa macallimiinta ayagana juhdiga badan geliyay inay idin faa'iideeyaan si maxaa ku dhahaa wax badan ugu fahantaan arrimaha deegaanka runtii ana ka wasaarad ahaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleed Koonfur Galbeed muhiim gaar ah noos yahay because waxa anaga ka shaqeynaa waxa way deegaan quruxsan ama deegaan badbaade si marka deegaan badbaado loo helo waxa waajib ah in bulshada qaybeeda kala duwan in laga wacyigeliyo wacyigelin badan la siiyo si deegaanka uu ugu badbaado
maamulka ururka deegaanka ee dedo iyo wada dadaal la ka hormariyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya